Mulusoka mu mwaka guno naku olwalero lweruguddewo mu butongole oluvannyuma lw'ennaku z'omwezi ku lwalina okugulirwawo okukyusibwa ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyenjigiriza ngatako n'ebyemizannyo. Kinajjukirwa nti ministry emu kusooka yali yalagira olusoma luno okuggibwako akawunga ennaku z'omwezi bbiri omwezi guno, kyokka oluvannyuma ne yeekyusiza mu kitinga embazzi lino olusoma luno olugulwewo ate ng'ennaku z'omwezi kkumi omwezi guno nga lwe lunaku olwaleero. Kakati yo omubeezi wa minisita avunaanyizibwa ku nsonga ez'ebyenjigiriza ku matendekero aga waggulu Dr. John Chrysostom Muyingo naye awanjagidde abazadde okutwala abaana baabwe okutandika n'olunaku olwaleero baleme kubaako bye basuwa ku ludda olw'ebyenjigiriza n'okusingira ddala ebyo ebibasomesebwa mu kibiina.
Waliwo abazadde be basirowooza nti ttaamu eba yakatandika twabeerayo mulimu, nedda omulimu gye guli ttaamu eno erina kutandika nga kkumi, buli mwana mulabe ng'atuuka ku ssomero nga kkumi ng'ate alina ebyetaago ebinaamusobozesa okubeeta n'ettaamu ennungi. Temwerabira abaana baffe okubawaako okulya, temwerabira abaana bano okubaagazisa ebigenda mu maaso mu masomero n'okubaagazisa amasomero gaabwe. Njagala okwebaza ennyo abazadde baffe abadde bateekateeka abaana baffe mu luwummula, ate era mbasabe mwenna mwenna olwaleero mulabe musale amagezi okulaba ng'abaana bonna badda ku masomero ate nga badda ku masomero nga balina ebyetaago. Njagala okwebaza ennyo abakulu b'amasomero n'abasomesa bonna n'abakulu bonna abateeseteese okusomesa omwana wa Uganda.
Minisita Muyingo mu ngeri y'emu alagidde bakalabalaba ab'amasomero b'oyinza okuyita ba inspekita okulawuna amasomero gonna mu ggwanga n'ekigendererwa ekyokulaba ng'oba galina ebisaanyizo ebisobozesa abaana b'eggwanga okusoma nga tebataataaganyiziddwa.
Ba inspectors mwenna mwe mutulina munene, tufiiriddwa wiiki namba, njagala wiiki eyo tugikavalinge nga twongeramu amaanyi mu kulondoola biki ebigenda mu maaso mu masomero. Mwongeremu amaanyi mutuuke ku buli ssomero okulaba nti embeera abaana baffe bagenda okusomera yeeye basobozesa okubaako bye bayiga babeera ba mugaso ne bakulaakulanya ensi yaffe Uganda. Ba inspector mbasuubira mu wiiki eno esooka kumpi okutambula wonna.